Building a Great Marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja laba mamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa.
Bomasulira kuchewa kuchingerezi kupita kuchechewa.
Discovering faith, forgiveness and friendship in our marriage.
Kupeza chikhulupiriro, chikhululukiro komanso ubale mbanja.
Biblical Foundations for Freedom.
Osindikiza ndi Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Session
5, Understand and Overcome Conflict.
Number 5, kuzindikira komanso kugonjetsa mikangano ya mbanja.
A wonderful opportunity yesterday to learn about God and His special ways for us. And it's true that all the things the Lord has prepared for us are beyond our comprehension. We're discovering that God wants to display His glory in and through our marriage. How we treat each other has a lot to do with how we display His glory at home.
Mene ifetima kalira mamuna ninkazi zima tengera nsoti wonese ule merero wache wa mulungu yo mabanja matumo.
Well, today we're going to be talking about conflict and how to overcome conflict.
Leo tizi yankula za mavuto nanga tingatane nao bwanji mavuto amenewa kama kangano mabanja tingatane nao bwanji.
So yesterday we had 4 lessons.
And
it talked about how to gain faith to build a great marriage. Where we got God's perspective of marriage. So that's faith. Now you understand what God has for us. But we ask the question, how do you get there? Because we can say, yes, that's what we want, that's what we want to do, but what happens when we actually get back into our marriages and meet our husbands and wives? Maybe it's harder than we think. But I also want to help you to remember in mind, as we go over these things, it's not only for you, it's for you to help others. Pay close attention to how God helps you because that's your testimony, how you can encourage and help others. Right now you might think, oh, it's been a long time. I've never forgiven my husband. 7 years ago he said that and I still remember.
But when
the Lord sets you free, don't only tell about how He set you free, tell them about your trouble in the past. Not so much about your husband, but about your heart. How come it took you so long to forgive? Not tomorrow, we're going to focus on friendship. We want to take our marriage all the way. Not just have a good marriage, but a great marriage. So we have to learn to build, take those bricks, build up even higher. Don't miss out tomorrow, okay?
Mawa tisalephere kubwera chifati ponyana ndizofunika kwambiri.
Let's pray as we continue.
Jeni tipemphere pamene tikupitirizabe.
Oh Lord, we thank you so much for being with us during this day.
Ambuye tikutokozaninso kwambiri chifati chokhala ferero le malo ano.
And we thank you, Lord, that you have not only shown us the way but how to get there.
We have
the cross where you have died for us.
We have
the cross where we find forgiveness. We have the cross, Lord, where we can learn to rejoice in your grace in our life. That what you did in us, we can also pass on and be gracious to others.
Chimene wati chitira ife Jehova ifeso tikachitenga kwa patsanthu ena kuti uchisomo chanu chikaonekereso mwena mwanthu ena.
Now teach and bless us in this hour.
Ambuye mutipunzise kuti alisaso munyengo imeneyi.
In Jesus we pray.
Mudzina la Yesu tapemphera.
Amen.
Amen.
Okay, so do you remember the three principles, life principles we talked about yesterday?
Mukumbukira mfundo zitatu za moyo za mabanja amphamvu amene tinapunza zo tinazipunzira zoli chamukuzikumbukira. Fundo zitatu za mphamvu za mabanja.
What was the first one?
Chiyambira pa chitali chani?
Okay, agape love, unconditional love.
Chikondi cha Mulungu chopanda marekezero. Fundo yoyamba.
Second,
chachiwiri chinali chani?
Eros da tumu.
Although no, not three types of love. There's three life principles.
Akufuna anene za mfundo zitatu zimetina funza za mabanja amphamvu.
But that's good you remember that. I wasn't going to give you such a hard question as that one.
Sakubasaniso mafunzo so amphamvu olimba kuti mulephere kuyanga ya. Koma monga zinzopheka ndi mazikungati malemba ena fiti mazikufa tina kubaya cholemba tizilemba eti. Tizilemba tikumbukire.
What's the second life principle? Anybody?
Chachi wira kukumbukira ndani cha mfundo ya amanga mphamvu.
Love is still the first one.
She's remembering when the unconditional love.
Yeah, unconditional love. That's good.
And the afternoon.
Humble submission.
Mm-hmm.
That's right. And the third one is oneness.
Okay.
And it's all modeled after Christ and the church. Now, as I said, a lot of us, when we begin our marriage, have great hopes of having a beautiful marriage. You know, a lot of people have bad marriages, but when we get married, we think we're going to be different. Yeah. But we're not really, are we? And so we face a lot of problems. But I want to give you some tools to be able to know how to fix a bad marriage. Now this has not just to do with marriage, but it also includes marriage.
Is it just zongoti chifukwa banja lilipo iya koma zikufuna kuti banja lo lizizona zimene zingati zidazeni zeni.
Because we're going to think about how to resolve conflict.
But because also kumaganiza kuti nanga mavuto akafika mbanja ndizatha bwanji.
So what we're saying is because God has made us one, there should be no conflict.
Ndipo pesa tanena kuti Mulungu anena kuti ife ndife thupi limodzi sibayenaso muthupi limodzi muzikhaso mavuto iya.
Okay, so we say, well, right now there seems to be a lot of differences. We want to handle things different, and it's not like we have one heart or one mind. It's like we're two people, and we're not functioning as one.
Ndiyeno kuona kuti penapo palibe kusiyana maganizo maninga ndioti zochitika mbanja munja kumati kusiyana be mamuna ninka zochitika kumakhanga kuti umozi uja wagawika si umozi si weniweni koma sichifuna kuti chimene chomwe makhanga kuti anthu tutapatukira kuti uyani ndi mtima wache komanso uyani ndi mtima wache uyani maganizo ache uyani ndi maganizo ache masimayina kukhala choncho.
I've heard many Christian pastors say that it's good that couples argue. I disagree.
Ineyo ndava zibusa ambiri akumanira mumvesema wameno akuti azibusa ambiri amana kuti hayi banja ndero kanganalo koma abusa wakukana mumbanja simonanira kumakangana.
I think their meaning is that at least they're talking. You know, when you're arguing, you're at least back and forth.
Mukudziwa zimakhala zopanda tanthauzo nthawi zambiri mbanja muja pakamakhala kunawa kuti mukukangana komabe kuti mbanja kukambirana kumatanipo kumakhalako basi koma sikuti kusikhako kangana kuja zimakhala zopanda tanthauzo.
But we found out that arguing actually is a sign not of oneness. We're accepting the two-ness rather than oneness.
Ifeyo tu tikakha kuti mbanja muja muli kubwera kukangana kusiyana magazo kumakangana ndiye kuti umodzi uja waphasuka mukulera kuti tilimo no awiri tema pache pache.
Okay, so remember Christ and the church is the same. If you have problems with other brothers and sisters, well, these principles apply.
Ndiye mukumbukireso kuti Kristu ndiye eklesia ali chimodzi ali mmodzi. Ndiye pamakhala kuti pakakhala mavuto pakati pa abale mumpingo monga ngati eklesia uja ndi Kristu ali mmodzi, sizimavuta kukhala pansi kuti mavuto aja athe chifukwa ndi eklesia ndi Kristu mmodzi.
Unfortunately, the church also often is not a model of oneness, unity, but of trouble.
Komanso zaoneka pakunena kuti pena pacheso mpingo eklesia akunena kuti so suchi chitsanzo cha umodzi uja wa Yesu Kristu koma pakhano chitsanzo choti pa mpingo no pali mavuto kukangana kuukirana kwa kila abusa kukira wina kuti awo sinimaona bwino koma yankhona zoipa pa mpingonso.
Okay, so the first thing we want to do is understand marital conflict.
Choyambirira chimene tifuna tichiphunzire ndi kumvetsetsa kwenikweni kapena kudziwa kumene kwene mavuto ambanja amabwera bwanji.
And if you have your Bibles, open up to James 4 verses 1 to 3.
Yakobo chapter 4, tisegule ma Bible ngatabwere nawo. Yakobo chapter chache cha 4 locho.
James 4 verses 1 to 3.
Yakobo 4 ndime ya 1 mpaka na ya chitatu yo.
He says, what is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members? You lust, you do not have, so you commit murder. You're envious, you cannot obtain, so you fight and quarrel.
Yakobo,
do not have because you do not ask. You ask and do not receive because you ask with wrong motives, so that it may be spent on your pleasures.
Yakobo chapter 4 ndime ya 1 mpaka na 3 yo. Mawa kunena kuti azilese polakalaka zoipa. Zichokera kuti nkhondo, zichokera kuti zolimbana mwa inu. Kodi sizichokera kuzikhumbitso zanu zochita nkhondo muziwalo zanu. Mulakalaka ndipo zikusowani. Mukupha nimuchita kaduka ndipo simukhoza kupeza, mulimbana nimuchita nkhondo. Mulibe kanthu chifukwa simupempha. Mupempha ndipo simulandira, popeza mupempha koipa kuti mukachimwaze pochita zikhumbitso zanu.
Now I want to look carefully at these verses. Keep your Bibles open.
Tiyani mungotsepa ma Bible ndiyepa tipayangane pabwinobwino kwambiri tikhalo ndi chidwi tizimvamo amene akunenedwa pamene pawa.
Notice the first sentence. What in verse 1? What is the source of quarrels and conflicts among you?
Tiyani tione kwambiri liulo yambirira pa verse imene akuti zichokera kuti nkhondo zipakati panu mubanja.
Yeah, see, he's asking us to think about it. Where do they come from? Why do we have them?
Aba kuti fusa ifetu kuti kwati zikuchokera kuti nkhondozi. Zayambi abwanji kuti nkhondozi chitike.
And he gives a reason.
Ndiyekena kwa kuti patsano yankho lache kumene kuchokera nkhondo ndizokanganazo.
So the source is your pleasures.
Choyambirira ndi zikhumbitso zanu zosangalatsa moyo wanu.
Because you want something and don't have it, you fight and you quarrel.
Ndipo pesa chimene umachikhumba chakhani mai khani bambo suna chipeze ndiye mmayamba kukangana ndikuyamba kumenyana tsopano.
The word quarrel here and conflict are different.
Mawu kuti kukangana apa ndikulimbana kapena kubwesa zovuta nzosiyana.
So what we find here is that God wants a unity.
Apa pachime tikuchipeza kuti Mulungu akufuna umodzi.
But because we want something, there's opposition.
Ndiye pakupezeka kuti popeza umodzi Mulungu akufuna koma ife tikufuna zinthu zosiyana kenako pabwera kutsutsana sopano.
So I want to explain these two different words, quarrel and conflict.
Tatiyeni timve afuna tithandize apa kuna kuti atiuze kusiyana kwa makangano ndi kulimbana.
So quarrels, according to the original language, is description of the long-term battle, war.
Akamali na kukangana pa nyumba. Maninga ndimene ndimayankhulira Bible kuya masulira kwati kutanthauza kwati ndi nthawi yoti timakhala ndi nthawi yaitali yochita nkhondo mnyumba mwathu kumakhala kuimbana kumene ku nkhondo.
So maybe one country has been fighting another country, one tribe with another tribe, maybe for 4 years.
Monga tingwerekeza kuti dziko lina likumenyana ndi dziko lina komanso mtundu wa anthu ena ukumenyana ndi anthu ena kwa zaka zinayi.
And so maybe you can say, oh yes, 730 people died so far in that war.
Ndiyekena so kumanya kuti koma munkhondo imeneja anthu afako kumeneko ndi mazana asanu ndi awiri kumenekoko.
So it's a long-term description of the what's happening.
Ndiye mutayanganitsitsa kuti nkhondo iyi anthu afe yachitika kwa nthawi ya Italia apa kwambiri.
Now conflict is different.
Koma tikati kulimbana mzosiyana.
Conflict is that maybe that battle that they had today. Oh yes, yesterday they had a conflict. There were some soldiers there, soldiers there.
Kamati kulimbana ndiye kuti kumakuchira kuti apa asirikali awu ndi asirikali akuwero anangolimbana pamene palero lokha. Koma zinatherapo kanthawi komwe kwosaka limbana.
Usually when we want to solve our problems in our marriage, we focus on the short-term battle, the conflict, what happened yesterday.
Tikafuna kuti titane ndi mavuto kapena nkhondo za mbanja. Timayamba kuyangana kuti chinayambisa mavuto wadzulo ndi chani.
That only brings temporary solutions.
Koma nthawi zambirizi sizimabweretsa yankho loti likhalire kunthawi ya Italia. Imakhala kanthawi komweko basi.
For example, if my two boys end up fighting with each other.
Tingwerekeza ana abusa kapena ana athu awiri akungomenyana nyumba mukumamenyana anthu awiri nyumba mu ana.
I can say, stop it.
Ndiye ine ngati bambo ndifiona kuti inu sianu samamenyane pamenepo.
Okay, so they stop.
Ndiye popeza ndiona ine amaopa amasiya kumenyana.
But I didn't handle it right.
Koma kuti tiyanganisise sina zitenge bwino chifukwa ana achangu siya kumenyana chifukwa ndiona ine.
I bet within 24 hours they'll be fighting again.
Ndikangoti chokeni poni nkhondo ichayitaniso iyambaso.
Do you find that happening in your marriage?
Mazona zvinotika sonkai mabanje.
Yeah, someone comes in and oh yeah, everything's fine. You stop.
Mwina amakhoza kuti pamene mwaya mbana mbanja kungotulukira alendo kugogoda pachise gogogogo nayo mwenu makhape kati mukucheza nyumba mwa. Ngati zabwino. Koma akangochoka alendo ajayambirasa.
So your emotions go down.
Akangobaya alendo amakhanga kuti zvicha makhangana yazatsika pasi.
Not too long. There's another battle.
Koma kungoti chokena alendo aja. Hello mwa bokuta nimapangira kuti anabwera acha iwe ndi uona sore kuti kusiya yena.
We put most of our energy though in trying to kind of handle those conflicts.
Timachita timayesa ngati tichite zinthu zomwe mphamvu yathu kuti mwina kulimbana kumene kuti kuthese tokha.
This is the wrong way of trying to get to that point where we're one in harmony.
Ndiyeno ini njira yoyakwika imene kuti ifeyo sitingathe kuthana ndi mavuto kuti tikakhale mu umodzi mu chikondi chimene chimafunika.
Okay, so I want to go over a few points from these verses.
Ndiye kutokera pamawa amenewa ndifunanso ndipite so patsogolo pang'ono ndinenepo zina.
And then I'll point some positive things.
Ndiye ankhulanso zina zoti zingakhale zotithandiza.
So the first thing is a quarrel needs cooperation. You need two sides.
Akamati nkangano wabadwa umafuna kugwirizana mbali ziwiri zikwanganazo zigwirizane.
Okay. You can't just be one person fighting yourself.
Sizimatheka amati akukangana apo ndi kuti munthu kukangana ndi iwe wekha mazikangana wekha sizimatheka makangana ndi anthu awiri.
So if you're arguing you need two people.
Ndiye paka khauti pali makangano apo tsutsu umatengera anthu awiri akukangana.
Go like this.
Tapanga ni chochi.
Okay, now go like this.
Ndeta panga ni chonjo zanja limozi. Yeah, musama wepe.
Ni chonjo, right?
Chima wapa manja. Ndeta musama wapa manja ni zanja limozi.
And that's what he says. You have quarrels and conflict among you.
Ndifanya nana kuti pari kukangana ndi kulimbana pakati panu.
You cannot always solve the other person's problem, but you can always solve yours.
Simungathe kuthetsa mavuto anzanuyo. Koma mukhoza kuthesa mavuto a inu nokha.
Second point.
Chachiwiri.
A quarreler is always motivated to please itself.
Pakamabwera mkangano Tazambiri umabwechwa kuti iweyo ukufuna uzikondweretse chokondweretse chako chasowa ndio ufuna ukondwe uzikondweretse weka ndiye kangano mabadwa.
Is the source not your pleasures it says here in James?
Aba wanela Yakobo sizikubwera izi chifoto kuti mukufuna mukwaririse zokondweretsa moyo wanu.
We want something.
Tikufuna kena kache.
We want to insist on getting that.
Ndiye ise tikulimbikira kuti chimene cho ndichipeze basa munanga akazanga mundipangire chakuti ndimakonda masamba othira tendo.
We have to check our motivation why we're doing something.
Ndiye ise tizoona kuti tendo sinabwere chifachani tikukangana chifati tendo sinabwere ndiye chimene cho tichione kai.
So if a husband and wife are arguing?
Ndiye mamuna nikazi ayamba kukangana pamene.
You want to ask why am I so insistent on this?
Ndiye uzizi fusa funso iweyo. Kuti kodi chifo cha ndikulimbikira kuti tizingokanganabe pangani imeneyi.
Is there some selfish tendency in my life?
Kodi ndikuzikonda kwa ine kumene kuli mmoyo mwanga chikhadiwe chaka chosikonda chi?
James says there is.
Ndiye ababatu anena Yakobo kuti ndizimene zimachitika pa mabanja pa moyo wa munthu aliyense.
And the reason is because we're trying to solve it to get something for us.
Ndiye chinanso chimana kuti ndifuna ndithane ndivutoli kuti ndipeze chimene chikundiso wacho.
Yesterday we talked about filial love, remember?
Mukumbukira zoti mwankhula za chikondi cha filia.
It's limited because sometimes we want to get something and then each person feels like they're being wrongly treated.
Ndimadzwa ndazambizi makakopa ndifuna ndipeze china chake kuti ndikondweretsewe. Ndifuna umapeze kuti ukondweretsewe kana kumapeza kuti wankhumbudwitsanso.
So in James it says you don't have so you do something.
Ndi Yakobo akuti chifati suna chikwaniritse ndiye pabeneko kenako pabwerano kukwanisa kukangana.
And again it says you cannot obtain it so you do something.
Ndiye popeza sunga chipezeso ndiye umayambano kulimbana.
So that's the way people solve things. It's not the right way.
Ndimene anthu ambiri amaganizira kuti ndithane nemavuto koma sinjira yabwino.
And that's why sometimes we deceive our mate, we manipulate them, trick them. Lie.
Ndifwa chache muzapeza mabanja mwabwera kunamiza na chinyengo mamuna nangwe iwala kugura makobiro mali mthumbamo. Iya nayi wala kupika masamba choti ya natedwa kumadzi. Kunyenga na nyinga chinyengo chimabwera mbanja.
We know it's wrong to lie.
Timadzwa kuti mabodza ndikunena nzora kuika.
But we lie.
Koma betima nama abe kuti mwina tikwanirise chosowa chathu.
And lying to our spouse, you see that totally denies oneness.
Ndiye mukudziwa tikamba kumunamiza mkaza athu kunamiza mamuna wathu umodzi uchana womanga Mulungu uja kena kuti kukana.
See, we believe that at that point a lie from Satan that the two-ness is better than the oneness.
Ndiye madziwa paja Satan anama kuti ai kukhala awiri kumasana kuti kumakhala kwabwino kusana kuti mukhale kuti umodzi uwiriwo ukhale umodzi koma mukhale opatukana lese pache ali sasizimira payekha.
So let's go on. Aquila lacks self-control.
Tazambiri kungangano umalephera kuziretsa weka.
You know, sometimes when we argue, it's over about something small.
Tazinatu magangana amangoyambika pacha chingono ngono china chake mbanja kumavuto chifacha chingono chenjeni.
Something so small.
Cha chochepa kwambi. Chochepa kwamba kukanganira nyumba.
And afterwards you were yelling and so upset.
Nde mwina mumakaripirana unari utasokonezeka mutu wako.
I said, how come I get so upset about something so small?
Kena kukakapita kanyengo kumagaza kuma ine kupisha ntima konse kuja mbama yose nda zusira kazanga ija kanyake yomwe ija basi.
So you lack self-control. You don't realize you can't keep things in priority.
Chima kwa tukusowa kuziretsa mundu zikala otha kumaziretsa weka. Ndiye ukapanda kusokosa kuziletsa kuja kena pomona mtendereso wasowa mtima mwa.
So let's learn it's very important to live according to God's ways, not our own.
Ndiye tendipunzire kumakhala malinga molingana ndi mawu a Mulungu osakhala molingana ndi mmene ife tikuzionera zinthu iya.
Now our society, our culture will put laws around us, rules that we think are right.
Taizambiri miyambo yathu chikhadwe chathu chimaika somalamulo otizungulira ifeyo.
Maybe you see a baby over there.
Mwina kuta kumona mwana chapo hapo.
And your family somehow you couldn't have babies.
Ndiye inuyo mbanja mwanumo simulibe mwana iyai kuma mwana mamona chapo ena kari naye.
Can you go over there and take the baby and make it your own?
Ndiye zikoza kuteka kuti famulibe mwana ndi mkangotenga mwana wainacho chakale wanu.
No, you can't do that. There's rules, right?
pali lamulo linaikidwa mwana wako ndi wako wa wina ndi wa wina.
You can't just go in someone else's home and say, "Oh, feed me. This is a nice place to eat."
But iwe usimwambia bila kunyamuka kutoa nyumba yako kwa sababu nyumba yako ndo ndafika hapo nyumba nimeje kuonekana pano ndije hapo mpunga hapo nifikirie mpunga ndije hapo mpa.
But you know, when we can't get those things and then we fight and quarrel, it's like we're breaking the rule that God has set for us.
Ndizukanga tifeo ngati sipeza zvuma zvuma zvifunazo kena kuti mayamba anokukangana chifati maona kuti ifeo tapwanya lamulo limene so Mulungu anatiikira ifeo kuti malire ako ndi akusadumpheko yaye.
Now it also says a quarreler does not ask.
Ndeti kunena so kuti mkangano kukangana sikumapempha tuya.
Or to even be a little bit more clear, he's not asking for God's way.
Tinene kuno kwino apa mkangano sumapempha njira imene Mulungu angathane ndi mavuto.
And if you do ask, you're asking with the wrong motive.
Komaso ukamafusa mokangana uma kufusa ndi cholinga cholakwika chifukwa mkwiyo mkangano uli mkati mwako.
Be careful of TV preachers. Again, I warn you, preachers that are trying to just make us think that money is so important.
Aditi chenjere ndi alalika maonika pa television yaji ama fellowship yaji chenjere nao amangoti namiza amene acho mwana ngati kuti wacha chopereka kungapereka ndrama ulandira yankho lako yango silimenero.
It's all behind there, that sense of desire, that lust.
Mukuziwa zimene just pa television pa jamati mukapereka mukasala mbero zakuti zikuchitikirani nawo samina jali ndicho khumba chawo chimene amafuna chikwanise zosowa zawo amene acho.
You know, I remember one time my wife and I we didn't have any money. We, you know, couldn't go use the bank.
And kumbukira ndai ina ndi akazanga ti tinalibe ndalama panali bichosobe tinali nacho nyumba tinasimathaso kupita ndi ku bank komwe kuti tikaone kuti kuli kuli zichani ku bank iko.
And so I said, well, let's see how much money we have. So I had all, everybody search for all the coins they could find. We have coins that we use.
Ne tinapi.
Yeah, okay. We get find all the coins. We know bills, just coins.
Yet body drama tinalibe ndinafusa kazanga tiende nyumbamu tisiyangana yangana tifufuze majacket tatenge tatembe nuze pansi ndoni kuti kodi mugwa zingingiri mwina zilimo za sala ndi anayangana yangana kumaona kuti kodi muli makobiri angati amene angapeze.
Yeah, it wasn't much.
Ndiye monga makobiri osakidwa suti analipezeka ambiri yaye.
But you know, we used the little that we had and to trust God instead of being grumpy and upset. We started thanking God for what we had.
Komabe ifeo tinakhulupirira Mulungu tinadalira pachachingono chimene tinali nachocho tinachigwiritsa ntchito ndikukhulupirira Mulungu kuti pachachingono chomwecho tisamakangani nyumba munthu muli zosowa iya koma ife tigwiritsa ntchito chachingonochi kuti chimene chitithandizire pabanja lathu.
And so I mentioned my wife, you know, she's so supportive.
Ndiye ineyo ndinawo uzakazanga kuti ndangasimokona ndrama za so koma akaza osana wakire kuti andiwe mwamuna wopanda nzeru kusowesa ndrama anati ya tima limodzi tikira ndrama zochepa zomwe zikuthandizana.
And you know, she's, see, my wife doesn't work, she's at home.
Akaza abusa wasagwira ntchito amangokhala pa nyumba.
She could find work.
Ntchito so samatha kuti ayipeze.
We don't think that way. She just stays home, cares for the family.
Komaso sudini maumiriza kana upeze uko ntchito chiwene makhaka kutumiki kuti ine uzinditumikira iyaye. Nimauza kuti muzikhabe pa nyumba pompa basi.
I could find a work where I get regular money.
Ineso ndikhoza kupeza ntchito kwina kwai kuti zipeza ndrama zopezeka pafupi pa nyumba apo.
But that's not my purpose. That's not what God called me to do.
Komaso ndinaona kuti monga ine ntumiki simene Mungu anandinda kuti ndisese utumiki zikangana so ntchito kuti ndikwanise zosowa zaka zanga iya.
When he called me in the ministry, he says, "Trust me and I'll take care of you."
Ndiye pamene Mungu anandilera mutumiki manje kuti undidalire ine, ine ndikwanise zosowa za iwe ndinkaza koyo.
But you know, it's during these difficult times, no money, that's when problems get worse.
Ndiye mumadziwa imakanthai zovuta zikafika ngakhale pa utumiki ndrama mulibe ndiye zinthu zimapita kupita koipisitsa.
It's easy when you have resources to have faith.
Mumadziwa ukamachiona chinthu kuti mkwaniso uli nyumba uchimanga chiri nyumba umaona ngati uli ndi chikhulupiriro koma simakhacho.
But that's not really faith because you have things, right?
Chifukwa chikhulupiriro sikukhala nazo zinthu kuti zili apa iya. Sichonjo iya.
But when you're not feeling well, when you don't have money, when people are saying things against you, that's difficult.
Komano zikafika pa mwezi ona kuti sono china chilichonse pa nyumba popalibe ufa mulibe ndalama palibe abambo sali pa nchito mayi sali pa nchito pamezu kuona zikuipira pamenepo
if the husband and wife don't have one heart then they'll be fighting each other
ngati bambo ni mayi sali ndi mtima umodzi ndiye payamba nkhondo tsopano.
So what we need to do is start looking at God's principles for our life.
Ndichambirira tiyangana kwa Mungu, kodi Mungu mfundo zache za mioyo yathu ndiziti?
Yeah. Notice it says your pleasure, you lust, you are envious.
Tamva ni mawawo, akuti zokhumba zokhumbiso za moyo wanu zimene malakalaka, zimene masirira.
There's no peace in their heart.
Kupezeka kuti ngakhale mu mtima mtendereso mulibe iya.
Something's wrong, so you know you get upset with others.
Ndiyeno popeza china kicha soa cha vuta kenako umangomphira mtima mkazi wako, kumphira mtima mamuna wako, so china kicha soa.
When we don't focus on God's way, then we are trying to solve things our way and we get worried and therefore a lot of troubles develop.
Popeza efesiti yangana njira ya Mulungu. Ife timafuna kuthana ndi zinthu malinga ndi maganizo athu kena kumavuto amakula pabanja kena kuzinduzima kuti chota zidalira toka osadalira Mulungu.
I have a whole different seminar on how to overcome worry.
Ndeno kufunso chinanso choti kodi tingathane nazo bwanji zodandaulitsa.
We don't need to worry.
Sikuti tizidandaula.
If the husband and wife can come together, hold hands, pray together.
Ngati mamuna ndi mkazi mavuto abwera. Chofunika sikumenyana koma kugwira manja ndikupemphera ndikumaliuza futo kuti nyamuka munyumba muzipita ife Mungu anatisanga inu munyamuke muzipita.
That's so different then. Well, why don't you go get a real job?
Ndizi zasiyana kuna kuti amuna azali wali kutauni akupeza chiwa ndi ma office inu kuchita kuchalipa.
Amen.
But actually even people that have money don't have peace.
Koma tinene bezo ngakhaleso anthu amakobiriwo mtendere alibe.
Because you still have more desires.
Chifwa makobiriwo ali apo ndezi khumbiso zozimachuluka.
Amen.
Don't think you have peace when you get more. That's not the solution.
Uzamaganize kuti ukhala ndi mtendere chifwa ulinazo zambiri. Pamene mavuto oso amachuluka.
The problem is your heart that keeps wanting more and more and more.
Chifukwa vuto ni mtima wako umene usamakhutitsidwa. Ukufuna ichikakhala kuti ya chimene chikhaliso ichoso chawo chikhali changa. Ichoso chikhali changa. Ichoso changa. Zonse zikhali zako.
It says you lust, you desire, you envy, you jealous of somebody.
Akuti umakhumba, umakhumbitsa chikhumbitso chako, umasirira, komanso umapanga kaduka.
Okay, I want to go on to how to resolve some of these problems that we have in our lives.
Ndiye tifuna tifike so dela lina kuti tikhoza kuthana nawo bwanji mavuto amene atimakhana nawo mabanja athu tingathane nawo bwanji. Tizilemba tu zinthu zobale. Zothandiza mabanja athu. Mabuku alipo inde mulandira, komanso inuyo muzilemba zimenezo. Nawe falemba weka koma zokuti ndimaphunzira ichi anandiphunza chakuti.
First thing I want you to think about is identify any pleasures or desires that you think are very important in your life.
Tambirira tieni tifufuze mioyo yathu, tione zikhumbitso zathu, zokhumba zathu zimetimakhumba, zosangalatsa zathu zimetimazikhumba ndiziti pa moyo wako. Uziyangane yangane zimezo, zimezo zimapangisa kuti zibwese mavuto.
So, what has been driving you, bringing you into that conflict?
Chimene chapangisa kuti iwe uzikhala mavuto, chacha zokhumba zakozo, zimenezo zokuziyangane pa moyo. Pakati pa mamuna ndi mkazi.
I argue with my wife because she whatever.
Ndi makamponda kukangana ni mkazi anga chifukwa ndaye zonse akamaita mazi kubafa makhalo ozizira. Ine ndinafuna utenda. Vuto tuli mene.
Number two,
chachiwiri tsopano.
You want to repent from that pursuit of your own will rather than God's will.
Ife tieni na kulapa pazokhumba zathu zachati mazifuna zathu mosiyana kuti tikhumbe zimene Mulungu amafuna kuti ife tikhale nazo ndiye chimene chofuna kuti tirape.
Yeah, I know sometimes we're sitting there and say, yes preacher, you preach it, I hope my wife hears you.
Mwina ndimwe mapere munde muna kuti abusa lalika ali apa uyo samvayo akumva. Munena chonjo mwina akazi muna amuna angati pano akosamva ukumva mamuna iwe. Nawe sikuona kuti mkazi angafa pano osamva ukumva iwe. Lali kana abusa kumene.
So you're listening for somebody else, not listening for yourself.
Ndiye kuvuto lake ukufosholera nzako. Osalela kuti zinthu zosakunene na ine.
Now, you got to focus on your own.
Aba bangani ndiona kuti usiyangana pa uthengawo, suwa kazanu suwa munanuya, koma ali yese pa yekha pa yekha.
Commend yourself to do God's will no matter what.
Inyo muziperekeno kamuzikhuthule kuti ine pabanja pano ndichita chifuniro cha Mulungu mamene timakhalira mbanja kuti banja likhalira bwino.
Then you want to practically carry out God's will. Don't just say, yes, I want to, but do it step by step.
Ndiye ukufuna kuti uzizichita zinthuzo. Osangozimva iya. Osangozitenga mkungo zikapepepala iya. Koma kunene kuti zimenezi ambuye ndizichita, ndichita chifuniro chanu monga mwabanja, kuti banja likhale labwino.
Now, we made a little difference between what conflict and war was.
Ndiye tasiyanitsa pakuti kodi makangano ndi kumenyana. Zikusiyana pati.
Okay. So, we want to get down under the surface here.
Ndifuna tifike pamwamba peni tsopano tione apa.
We want to think about what that war is all about.
Ndifuna kuti akamati nkhondo iyo iri kuti kodi ilipotani nkhondo.
Because it's those long-standing things that keep us apart.
Pali zinthu zambiri zolakwika zimene zimatileganitsa ife mbanja mumamuna ndi mkazi.
So I'll talk a little bit more about the next message. But right now I want to go on and talk about creating marital harmony.
Zimenezo zoti siyanisazo ati yankhulabe bwino masanano koma pano afuna aone kuti kodi tinga pange bwanji kuti banja lathu likhale la chikondi la umodzi.
We can easily identify with all that arguing. That's pretty easy to understand that.
Mukudziwa nzosavuta ife kuona chimene chimatipangisa kuti tizikangana nyumbamo. Tikatiyo tikachiona chimene chija ndesizimavuta kuona kuti ndikho kutana nazo.
But when I asked yesterday how many could see good examples of marriage around them, only two people raised their hand.
Zulo ndinafusa. Kuti ndi anthu angati munhu amene anganiye kuti banja langa limakoma. Ndi anthu awiri okhana imisa manja amene banja lawo limakoma, ena anakukhala chete.
So you don't even know what it's supposed to look like.
Ndi mwina adi inuso simutha kudziwa kunena kuti kodi ukoma kwa banja kumakhala motani.
Yeah, I was coming down from Lilongwe and I see this rare bird. To me it's rare bird with a very long tail. You probably see it all the time.
I've been talking about Lilongwe kuenda ndi anaona mbala mina yake yanchira kwacho utali kwambiri.
Look, oh, what's that?
Ndi mayi anga ah kuti mimi mbala mimi ntundu wanji.
Because America doesn't have that kind of bird.
Chifukwa ku America kwao kulibe mbala meyai ntundu umene hoya.
If you see a good couple, you say, oh, what's that? You never see it.
Ndi chimodzi modzi so iwo kakhala mbanja ndikuona anzano akukhala bwino umachita kusiya kuti mabanja limachita kukoma choncho akuti mabanja uli kukoma to amene.
So to do that, I want you to turn to Philippians chapter
2.
Now we're still under the same main principle. Christ and the church, a unity between Christ and the church is the same as between husband and wife.
Philippians chapter 2,
verses
2
to
5. Mutu wa chiwireo kuyambira ndime ya chiwiri kufikira ndime ya chisanuyo ya number 5.
Now let me read it.
Atiwerengere.
Make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind, let each one of you regard one another as more important than himself. Do not merely look out for your own personal interests, but also have the interests of others. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus.
Afilipi chapter 2, ndime ya chiwiri kufika suya 5 yo. Kwaliritsani chimwemwe changa, kuti mukalingalire mtima zomwezo, akukhala nacho chikondi chomwe, amoyo akhala nacho, chikondi chomwe, amoyo aumoyo umodzi, olingalira mtima umodzi. Musachite kanthu monga mwachotetana, kapena monga mwaulemerero wopanda pache. Komatu ndikuzichepetsa mtima yese ayese anzache omposa iye mwini. Munthu yese asapenyerere zache za iye yekha, koma yese apenyereso za mzache. Mukhale nawo mtima mkati mwanu umene unalinso mwa Khristu Yesu.
Do you see that verse 2?
Mukuona ndime yachiwiriyo.
Same mind,
malingaliro amodzi.
Same love,
chikondi chimodzi.
United in spirit.
We've greeted the kupitana umodzi mu uzimu,
intent on one purpose.
Kumapitaso kucholinga chimodzi.
Okay, that's how the church needs to operate with Christ.
Mene mondi mene ekklesia anga makhalire ndi Khristu Yesu.
And can I just suggest this is also what God has for us in our marriages.
Ningamulinga linanso ndichimeneso Mulungu amachifuna kuti chikhale ifeso pabanja pathu.
What does it mean to have the same mind?
Kodi kukhala ndi malingoliro a Moses kutanthauza chani?
It's be able to think the same.
Ndiyakuti mamuna ndi mkazi muziganiza mofanana.
Now often we're trying to convince each other, oh, you should think this way, you should do it that way.
Osa kamu jamone na kuti aya iwe uziganiza chonchi, ine ndiziganiza chonchi. Iwe uzipangaizo, uzipangaizo.
No, the same mind.
Malingaliro kapena maganizo amodzi.
The same love, that same kind of commitment.
Kukhalanso ndi chikondi cha mtundu umodzi mamuna ndi mkazi.
Now if you focus on fulfilling your pleasure, your wife and husband will different.
Ndiyeno mamuna mkazi mukamaya ngana kuti aliyense akwanirise chosowa chache ndiye nthawi yomweyo pakhala kusiyana mbanjamo.
But what if you put your hearts together and love to build God's kingdom right in your home, your neighborhood, and your church?
Koma chofunika ndikuika ntima pamodzi kuti pakutero mumange inuyo Khristu, mpingo wa Khristu umangike mnyumba mwanu mbanjamo, kuti muzioneka kuti anthu awadi ndi opemphera amadziwa kuti mfundo ya Mulungu pabanja ndi iyi.
United in spirit.
Kuoka ogwirizana mu uzimu.
You know, it's like that what's driving you, that's important to us. That's what we're going to work on together.
Kukanga timene gali moto imaende soti ili ndi chiongolero. Kumaona kuti ili mukongoledwa ndi mzimu woyera.
It's so important.
Nzofunika kwambiri.
So let me ask you, how much talking and planning do you do together?
Afuna difuse funfu. Kodi ife tikamakhala mbanje ngati mamuna ndi mkazi. Timayankhulana nthawi yayitali bwanji, nanga timapanga dongoso la banja lathu motani limodzi.
Maybe some of you are trying to come in late today because I was going to ask a question.
Mwina mugadza kuti muna mupereka munde manga panthawi ina chifandi funa bendi fuse mafufu ena.
I was going to ask any husbands and wives, were you able to talk last night?
First one ati phunzi set ane tali bodzwe.
Anybody raise your hand?
Akuti ali pana yankhulana zulo, mamuna ninkaze kukhala pansi kumayankhulana makati ati phunzi zulo. Ndiyangati.
Okay. Good, good. I congratulate you. That's great. Let's give him a hand. You have to begin, right?
Zima ina kuyambika mamuna ninkazi kumakhala pansi osakhala adaniya. Kuyamba kuyankhula na kucheza nkhani, kuseka na kumashekana. Hey! Ndi amuna ako.
And sometimes the husband, he's an authority.
Mumadzwa ndazambira mamuna zimamukulira kwambiri mukuchifuna mafuna akhale pamwamba kodi ndi wa unindo.
So he thinks he's like a general, he just passes orders on.
Ndiye kuti yeyo ndi wabamwamba wa udindo amangokhala ngati komanda wa nkhondo. Amayi madzi, eh mayi akumwa, eh mayi uko, abambo, eh anayi ndabwera kuno. Zimene amapanga amuna ambiri.
That's not the right model.
Zimenezo sichitsanzo chabwino mamuna kumapanga choncho nyumba iya.
We'll discuss that more tomorrow, but a little bit here.
Koma tiya kwambiri kwambiri mawa, koma nelozo tiyankhule pang'ono.
Think of it instead as a chief general.
Ndiyangane mezi makhala monga ti wolamulira wankulu.
And he sits down with a map.
Ndi wakhala pansi watenga padongosolo lati kufuna aone kuti kodi apa pakuli bwanji apa.
And he has his key resource people there.
Ndiye pamene po iyeyo ali ndi anthu amene amatsogolera iye mapu ali pasogolopo.
This is what we want to do.
Zimenezi zimene zimafunikanso ngakhale mbanja.
Can we do it this way?
Kodi tingachite njira iyi?
Do we have the resources?
Kodi tili nazo zotiyenereza kuti tichitire zimenezi?
So what did he do? He shared his plan.
Kodi anachita zotani? Anagawana dongosolo.
He's looking for what our resources are, what other people think we can or can't do.
Ndiye amayang'ana pa zinthu zina zimene amana kuti izi tikoza kuzitha, izi sitingazithe. Zonsezo munakhala pansi ngati banja ndi kuziona pa uwiri wanu mopanda kutsutsana iyayi.
And Christ does that with the church.
Mmene amachitiraso Khristu ndi mpingo ndi mmene momo.
You will find that the Lord likes meetings.
Mumadziwa Mulungu amakonda misonkhano.
You see that God gets leaders together to talk, to pray together.
Mumaona Mulungu nthawi zambiri amakonda kusonkhanisa atsogoleri limodzi, kuti atsogolera chazipempherera so limodzi.
He could have just said, okay, today you go over there and evangelize, you know.
Sikuti mungamangoti lero nyamukani mupita kwanto kwa mkalalikile. Samangotero munguya.
It's different.
Nzosiana.
They're all praying, the leaders together.
Amatenga tsogolera kuti apempherere limodzi.
Is God speaking to anybody?
Pamenepo Mungu amabwera kuti ndiye mafusafuto. Apalipo Mungu amene akumuyankhula pakati pathu papa.
And maybe someone says, well, I don't know if he's speaking, but there's this need over here in this village.
He says,
well, tell us about it. As you start praying, all of a sudden, it seems like that's what God wants for you to minister over there. Do you see the difference?
Mukona kusiyana apo kokambirana kwaje mukona kusiyana.
But what is involved?
Kuma chimechima funika.
It's the sharing, the planning.
Ndikukhala pansi kugawana, ndikumapanga dongosolo limodzi ngati anthu awiri banja munthu mmodzi.
Sometimes we treat our wives as slaves rather than our key resource people.
Ngai zambiri amuna. Timatenga zikaza thuwa ngati atapolo. Osakhala kuti ni mzanga. Amene tikhoza kumapangira zinthu limodzi.
It's true the church is the slave servant of God.
Zonadi mpingo umatumikira ambuye. Zonadi.
The church is also the friend of God.
Koma benga kani mpingo unotumikira ambuye, mpingo uso ndi nzache wa Mulungu.
Okay, so this is where we got to learn some. I found that by discussing things like this is the biblical model.
And
so the chief general is trying to pay attention to what other people are saying. But he has to make a final decision. A lot of wives don't understand what's driving their husband. She doesn't know the dreams that her man has. And so sometimes he does things and she doesn't understand. So instead of being a key support, wow, is that what God's been speaking? Yeah, let's pray. And
your
confusion in the ranks.
You know,
over and over, in Philippians 2:3, it says, do nothing from selfishness and empty conceit, some pride.
Kwa Filipi chapter 2 ndi mina tukuja ndina kuti osachita zinthu chifukwa cha kuzikonda kuzipanga kona kuti ine upambana kumazoona ngati iwe ndiwe mamuna mkazi ona abwesa kutaona kuno ndiwe usapange choncho ya.
We can't be selfish.
Kwasa makhala munthu ozikonda iye.
We're together trying to seek God's will.
Ife yoti pamodzi monga mamuna ndi mkazi kufunafuna cholinga cha Mulungu pa ife pa miyoyo yathu.
Something I know is hard for me is when my wife has a disagreement. So I think I'm right. And it's easy for me to say, it doesn't matter what you're saying. But I've been slowly learning.
Koma inechimwe ndapanga chinthu chimwe pamwe wanga ndakandikuphunzirapo kanthu pa banja langa.
And when she differs, to pause and to think, there's a reason she differs.
Ngati pali kusiyana, khala chete mamuna, uyambe kuganiza kuti kutasiyana maganizo chifukwa chani. Ndi uziya gana bwino kuti mkazi wako kunena, uona mukanzeru kera mwankazi.
That's why leaders and pastors in the church have to be sensitive to the congregation members when there's a difference.
Ndifukwa chaje so azibusa mumpingo. azikhala achidwe oonesesa pakamakhala kusiyana mu mpingo usanukula kuti ndine mbusa ndine ndanena namena basi iya une zimene akunenaso akhristu aja muli nzeru mkatimo
There's something to learn.
But
it doesn't mean that brother or sister is right. You want to get below the surface. And ask yourself, why is that so important that this or this should or should not be done?
Ndikumazifunsa weka kuti ndifukwa chani zikwanika ngati izi nzofunika kuti zinayenera kukhala mmene zinayenera kukhaliramo ndichifukwa chani uzizifunsa weka ngati mtsogoleri
If I just am irritated by what my wife said that shows that there's selfishness and pride in my heart
Ineyo ndikangoona kuti akasangana nachi osachisamala ndikuti pamene pokusonera kuti ndine munthu wozikonda ndine wonyadaso sindifuna kumumvera mkazanga
And Philippians 2:3 it also says with humble mind regard one another as more important than himself.
Kwa Filipi chapter 2 ndime 3 uja anakuti kukhala ndi mtima kapena malingaliro ozichepetsa kwa wina ndi mzache.
I remember recently we have 8 children so my wife for many years she always wanted to participate more in their church but very difficult with many children.
Ndeti monga fiku mpingo kwa tuti naona kuti ndinaliso ndakasanga ndine kuti anthu de kwa nthawi itali akhala akufuna kuna kuti iwowo azichitapo kanthu kena mu mpingo muja kumeneko kutchali chikwawoko
we also teach our children at home so we're extra busy
ndi zimalepereka chifukwa kuti akapange kutchali chabweso aphunzitsa nawo pamakhanga kuti pamene pa ntchito yakula kwambiri
and at that time I'm busy with my own ministry
Hey mimi ngikutiswa abusa aliso otanganidwa ndi utumiki wao
but I noticed that she really wanted to be take care of all the children in the church
komano akazawo analiso ndi chikonzero chona kuti akhoza ku maphuzisa songa khale ana ena onse amene ali mu mpingomo
instead of just saying oh well if she does that at church then I might have to give up some of my time
Ne iremo monina kuti apopeza iye mkazi wakufuna kuti azikhala kwambiri ku church ineso ndizipanga ndekha pa utumiki wanga mmene ningapangire
I was trying to value her and what God was trying to do in and through her
ineso ndimatha kuti ndiziyanganisisa kuti kodi akazangawa chimene afuna kuchita chinchofunika bwanji kodi kuti nani sonkozo kwathangatira pa chimene chocho
so I tried to humble my heart
then ndinayesesa kuzichepetsa mtima wanga
I tried to see what vision God has given to her what she wants
naniso ndimayanga kuti kuda akazangawa masomphera amene Mungu apatsa ndi antundu wanji
and so sometimes I would stay home doing something and she would go to church and help with the children
haizina abusa akakhala pa nyumba kugira ntchito za pa nyumba iwo amai amapita ku church kugira ntchito ya ku church
sometimes I had to give up a little of my time
kadaniza nila maipereka nthawi yao kuipereka kuti lero ndisuka mbale pano amai pita mukatumikire kuti uchalichi
but what does it mean to regard one another more important than myself
nangaganiza zimachita bwanji kumanganizira kwambiri nzako kusiyana kuzikonda weka umaziganiza weka kwambiri
is my service always more important than my wife's service
Kodi ineyo zimene ndikufuna kuti mkazanga ndichitie ndiye zofunika kwambiri kuposa zimene ndikufuna kuti ine ndichitire mkazi wanga
No I can't be prideful
Ine samakhale munthu wonyada iya
But you know when I choose to care maybe for the kids or watch over something at home
Nde ngati ndaganiza ine kusankha kuna kumonga mamuna ndifuna ndiyanganire ana pa nyumba komaso ndigwire chito era pa nyumba apo
I think I'm being more like Jesus.
Ndiye nimeona kuti baba ndafika mine so mine Yesu Kristo amafuna kuti tizikhalire.
Washing someone's feet.
Kuma suka mapaza ophunzira Yesu amene kutsuka mapaza ophunzira.
That's what's talking about here.
Zibela kuyankhula pano.
Somehow we have to catch a vision that everybody's important, especially our spouse.
Ndatiyani nthaza tikhani masomphenya kuti wina aliyense ndi wofunika kwenikweni akazathuwo amuna athuwo ndi wofunika pa ifeyo
I don't think I could have done that unless we talked to each other and I could really understand what's in her heart
ine mwina likhulupira sinkanatha kuchidziwa chimene choti ndichichite kufikira pamene ine ndiyamba kuyankhula nabwino ndi akazanga ndikumadziwano akazanga akazangaso ndikumandidziwa ine kenako tinayamba kugwira ntchito mofanana osazikonda osanyada
so we've already been praying about a month for the need at church
ndeta kabe tukupempherera zazimenezo zimafunika kwambiri ngakhale so pampingo.
Yeah, so and then finally we say, yeah, maybe she is best for that.
Ndiyekena kuti nafika pamwezi wogwirizana kuti ah amene angaite kwambiri ntchito iyi ndi nzanga you see ine ngakhale ndili mamuna.
Yeah, by the way, our church, it's like we have two congregations, one in English and one is in Chinese.
Ndiye ku church kwawo ali ndi amakhala ndi ma service awiri. Service inayo makhala ya mchingerezi, inayo ya chichina.
And so we have about 60 plus children.
Ndiye tidiso ndi ana okwanira mwina ngati 60 ndithu ana okhaokha.
And you know, it's an important ministry.
Ndi utumiki wofunika kwambiri umene ali nawo abusawa.
So let me see. Number 4.
China chachinai.
Don't prioritize our own needs.
Tisaike zofuna zathu kukhala zoyambirira iyayi.
Don't look out for your own needs.
Osamayangana kuti zaine ndimezi zofunika kwambiri kuposa zaka zanga kuposa za munanga iyayi.
See, someone was sharing with me recently.
We know why I'm going on and posa chidwa pompano.
Yeah, maybe the pastor goes preach at a market.
Mina maja abusa anapita pansika nkumalalikira pamenepo.
He only goes there so maybe he can get some food.
Ndiye akapita pamenepo kupita soko nkwala ndirako kachakudya pamenepo.
Okay. If he goes there because of his food, that's looking for his own personal interest. That's a conflict.
Akapita abusa chakukalalikira chifojoni nakuti afuna akala ndireko chakudya ndekuti akupitira kumene kuja kupanga zokondweretsa moyo wao.
But if he's going there because God wants him to go there to preach, that's another reason.
Koma akapita kumene kuja chifoyo kuti Mulungu ndamene wauza kuti apite kumeneko. Chimene chizo ndichinthu china kusiyana ndi chijana pita kwambira kwao khabaza kuti akapakeza mimba yao.
We have to look at why we're doing things.
Tizamba kufufuza. Chifukwa chani ndiri kuchichita chinthu ichi?
Sometimes it's very difficult because we feel like we have a deep need in our life.
Hazina ndizovuta kwambiri. Chifati maona ngati chosowa chathucho ndichofunika kwambiri pamoyo wathu.
You might not have a good friend to talk to.
Mwena nkuteka ulibe munthu wina amene okhoza kuti ungawane naye chimene kuda kuti kodi ndithandizika bwanji.
You might have a need for what's going to be on the table tomorrow.
Mwena okhoza kandi chosowa chimene kuna kuti komadu ngati sichichitika ichi kunyumba kuja anthu agona koni njala.
It could be many things.
Sikozo kala zambiri zochitika pamoyo.
But Jesus said, seek first the kingdom of God and all these things will be added to you.
Koma Yesu Kristu akuna kuti choyamba titange tafuna ufumu wa Mungu ndi chilungamo chake. Ndizonse zimene timazikhumbazo zizawonjezedwa kwa ife.
So we're going to focus on the needs of our spouse.
Tiyanganisise zosowa za akazathu kapena za amuna athu. Amuna pa masowa chani, akaza pa masowa. Tisiyangana liyese pa yekha pa yekha.
So what have you done last week for your spouse to kind of make them special?
Kodi inu mwachita chani sabata ya thai kwa akazanu kapena kwa amuna anu kuti mwaonese kuti amuna angawa ndiofunika kwa ine, akazangawa ndiofunika kwa ine, mwachita chani?
Don't just look out for your own needs, but for the needs of others.
Osamayangana pachofunika chaiwe choka iyai. Koma chofunika so chawinayo.
Think of a church.
Tayangana tenti ganizire mpingo.
If all the members are thinking that way of serving one another,
ngati onse mamemba amu mpingo akanamba kumabedwa kuti tizitumikirana wina ndi nzache.
You can sense the love of God.
Munga okhoze kuona kuti chikondi cha Mulungu chikuyenda pa mpingo.
But if every member is trying to get something for themselves.
Komari ense amana kuti chene bwanja kandione kuchali kuti ndachena. Ati iye yoyeka. Azache hoya.
That's not a happy church family.
Mwezo ndiye simpingo wosangala umene umati usipezeka pamaso pa Ambuye.
Lastly, Philippians 2:5.
Chomaliza a Philippi 2 ndime yake ya 5.
Have this attitude in yourself which was also in Christ Jesus.
Akuti ifero tikumbe kukhala nawo kati mwathu mtima umeneso unali mwa Kristu Yesu.
You see, Christ wants to live out his life in us.
Mwana Kristu Yesu afuna moyo wache uzikapezeka so mkati mwathu mwa ifemu.
Now, if you don't talk to your spouse, do you talk to God?
Ndiye ngati suta kuyankhula ndi mkazi wako kapena ndi mwamuna wako, ndiye kuyankhula ndi Mulungu.
That's important too.
Pamene posuti paganizire kuti pofunika kuti paone bwino.
Because if we want his attitude, we need to spend time with him and to see how he look at things.
Ngati fetu kufuna kuti zinthu zisinthe, ndione fetu ena kumakhanda yaikulu ndi iyeyo, kuti kaone kuti kodi Yesu akona bwanji zama banja athu kapena zapa moyo yathu akuzoona bwanji.
So how much time did you actually spend with the Lord last week?
Tingofunsa fuso lina, kodi ife utakani nthawi yaitali bwanji ndi mulungu sabata ya thai.
Well, I say, you say, well, see, I think I met two times with him. Each time was about 4 minutes.
Are you going to
get the same attitude as Jesus?
No. Wow,
it's more of a hi and goodbye.
And say, sit down
and say, hey, you know, wow, you're so great. You've been teaching me all these things. Help me to learn and understand this. Lots of conversation with him.
Umafuna kukhala ndi nthawi yayitali ndi Mulungu kumuwuza Ambuye kuti Ambuye inu zona mumandikonda chifukwa ndakuonani Mulungu mukundiphunzitsa zonsezi inu ndi Mulungu wabwino Mulungu amene ine singathe kulongosa tokonani moyo wanga mukundipatsawo komanso kundikonda kukonda banja langa amunanga kumakhala ndi nthawi yayitali ndi Mulungu kuyankhulana ndi Mulungu pakhale ubale wabwino.
So I'm going to stop here. We're going to go on and talk a little bit more how to stop that war in the next message. But we'll just take a little break. And you can stretch. And so maybe in about 5-10 minutes we can come back. Let's close in prayer. Oh Lord, we just thank you so much for the word of God. Lord, you don't want there to be any conflict and quarrels among us. Whether it's our church or our marriages. And we ask God that you would help us to understand how to live in harmony and oneness with one another. To not only just talk with our husband and wife, but to treat them as a real important person to our lives. Help us, Lord, to humble ourselves and to prioritize the others around us. We thank you that Jesus was not only our Savior, but he was also a friend. Help us to have that same attitude in ourselves. In Jesus we pray. Amen.
Amen.
Session 5, Understand and Overcome Conflict.
Punzilo la number 5, kuzindikira komanso kugonjetsa mikangano ya mbanja.
Building a Great Marriage by Paul Bucknell.
Kumanga banja la pamwamba ndipo ophunzitsa Paul Bucknell.
Translated from English to Chechewa.
Womasulira kuchoka ku Chingerezi kupita ku Chechewa.
Discovering Faith, Forgiveness and Friendship in Our Marriage.
Kupeza chikulupiliro, chikululukiro, komanso ubale mbanja.
Produced by Biblical Foundations for Freedom.
Wasindikiza ndi Biblical Foundations for Freedom.
www.foundationsforfreedom.net. Releasing God's truth to a new generation.
Kupasula chona dija Mulungu chifikire mbali watsopano.